Asawere sappo e go'o lewru mai hitaande 2024 sakiraaɓe ɗo gonɗo Limaly Fou e manngal muɗum min jooɗi ɗaade Ousmane Niali Boule e Oumar Way Gallo gonni ɗo yettini ɗon kabaruji kertanaade sukaaɓe jokkolɓe ɗi baro bisimilla aɗa selli sakiraaɓe wondiɓe fof celli heɗi woni ko woni tan
so watti junnga e mbasu honno mbirɗon nole yontere nde fof kabaru boto hakkunde ɓiɓɓe leydi mali ndi gonɗina haalde haala muɗum kamɓe sukaaɓe jokkolɓe tawaɓe toon ɓeɓe kollitiide ɓe mbeltiki sanne no golleji ɗi gori wakkande golleji ɗi puɗɗanno toon nde en jiihi ko nayri banngal jimi fina tawa leydi ndi caggal muɗumnde en kalan hoɗo waɗi so neɗɗo yiɗa yowde wakkati fof juuɗe muɗum dow hoore muɗum on garan famtade ɗum e journal ngal ɗi woni noon sembe kabaruji ɗi jogiɗen ɗo kikiɗa nden ndi
baro no mbiruɗa le fuɗɗore kabaruji ɗi kaldidal hakkunde ɓiɓɓe mali ɓe noddiri dialogue intermalien ley o dogo dara sukaɓe jokkolɓe ka gaɗi e bowɗe muɓɓen fo ɓuuri haabuɓe rewɓe dow golleji ɗi
non woriɗo haalaji ɗi kalteɗo kañe fa yettoɗo yimɓele ɓe jaɓɓititteɗo fo boomi ɗi jiyama toon sanne Ousmane Niali Boule fa keɓen famtade keɗɗen Ali Cissé
le on ɗo jooɗa haala hakkunde malinkoɓe surbayiɓe fayetto sukaɓe rewɓe kañum en ka hedira caggal feyli golleji ɗi fanta diaw e goto e jottinowo haalaji Kibira Sek kañum keƴaɗo région tawdi
Je suis dans la commission
Mene le fedde humnide kabaruji kebal e yirwunde lamorde men wonle mudum du sabe so wari ga handen medde janta e inde e raison tawdini do yo nukkutu kan ittede sabe rewben kay hayeben hana yo pere sera le o joda hala
ne respan en marge
le on do nukkudo on CICB faham surbaybe rewbe be nuddirta hotes kanyum en du darne mudum mata mato sanne le wi manku la dorine stella arditobe golbe do surbaybe rewbe yo bisiminde kay faabaɗe yimɓele garɓe hawrude oɗo bato yetta nokkule to hani yaade
meɗe wawi warde ga ɓamde beete 6 heures fattade futuro ma ƴeɓɓagol futuro
ɓeɗo yimɓeɓe mi kaltidi holliti kañum en du wiide ana jikkini jikke lobbo ko hollita banggal hakkillaji ele oɗo jooɗa haala waran latade sababu wartirde jaam ɓoyole leydi amin di
ko yaata himmeji temenayyi woni ko hawruɓe hen kolliti
ɓe sukaɓe jokkolɓe du iwruɓe ley dinaji kewɗi kañe fa yettoyo dow jaleñi kewɗi le leydi meɗen ndi
sukaɓe jokkolɓe hawruɓe ngal kaltidal kollitiwide golleji ɗi no jarin e ko hollita ɗon ana ɓuuɓa ɗum ɓen ɓernde keɗe ko ɓe mbima an e Ramadou Haydara do faccitango Ali Cissé
ko nawri banggal haalaji kollitaɗi ɗi ka miɗo wawi wiide mi weltanike ɗum sanne keƴaɓe sukaɓe jokkolɓe iwruɓe leydi Côte d'Ivoire fayeto kedi leyɗi gonɗi le adunaro Allah ndu ka hakkillaji ko holliti nawruɗi banggal sukaɓe jokkolɓe ka fuu yuɓɓinama nde timmoɗe ɗiɗo golleji hakkillaji kolitaɗi fuu le talkur wotoru warta fa yuɓɓine min ka miɗen wawi wiide ko hollita ele batoji ɓettiɗi koka fuu ana wawi yiyede ley
hensakiraɓe
ɗi kabaruji fo andaɗo mbawi heɓude dobbembe ande ɗe do hellamen facebook kañe compte twitter worɓe mawɓe hawruɓe ngal kaltidal hakkude ɓiɓɓe leydi ɗi kollitiwide kañum ndu ana belti sanne ko sukaɓe jokkolɓe gatti hen koyɗe mumen fa gasi ɗon
non wori mbiyam ɓeɗo hayeɓe iwri le tatteji ɗi fo le leydi ndi usuka ɗum e tawde fo woɓɓe mabɓe kay kollitiwide tawiraka ley hen fa honno jiɗirino keɗɗen ɓeɗo mawɓe ko cifi dow hen do faccitago Mamadou Sama Sekou
hayaɓe woni mbawɓe luccitade yilaji jammare ɓe totton noon ɗum hakkillaji mabɓe darande mabɓe nama woni sane le kabaru kaltidal ngal woni haala yiɗowere haalama ɗo hayaɓe nden noon ana hani ɓe kinno koore muɗum no fewiri woni kabaru jooɗo haalaji memama ɗum yata koye caggal nayaɓe seɓɓe en jii ko heewi ɓe golli ko heewi ɓe mbawi sambide weltere ɗon e ɗon ka ɗum fo tawede ana hani ɓe jeccito ɓe piya dabare ɗum landinde sukaɓe joni ɓe donggal ko warata ko
ɗum naɓata e mini magga yontere nde sukaɓe jokkolɓe kawri illa e fuɗɗode haalaji ɗi fa yettode e manggal ngal ɓe noddiri dialogue intermalien ko waɗi jeegon yaade sappo lewru me ndu
non wori usuɓe kollitiwi duɓe tawama le batuji ɗi himmeji mabɓe du kuncenama hoore no golleji ɗi gaɗiri tonno
fa ɓeydoreɗen fam andi ko fatumata koji heɓine du faccitan ko Mamadou Sama Sekou sita sidiɓe
madame lam fanta diaw na jogui duuɓi nogo e joyyi kanko woni kodda yimɓe fedde nde dow kuyam woni ko yetti sanne golleji gaɗar guila e fuɗɗode kabar muɗum
suis dans la commission.
Mene le fed humni kabaruji kebal e yirwunde la morta me wonle mudun. Du sabe son wari ga handen med janta e inde reason tawdini. O nukutu kang itete. So wada ma do nato sabe hayet ni ko hee hebne golle. Men nati me yewi nukuje futu o joda hala wonde wadede. Men winni hakileji hollade fe da mudun. Sabe roben kay hayeben hana yo pere sera ni o joda hala.
Ni respond en marche.
Hayebe hebe no gondi imadraji yalla faba de e yirwere leedindi. No hulitiri jeune en urbe nukuje kewdi. Yalla be jottina halaji mabbe.
Mede way wardaga bamde bete 6h fatade futuro makka bagol futuro. Mede yotto surba bimbe ciban taton. Mede sakititto lam ko fugo warta on nukku. Me doytambe falis tuudi to o joda hala watte. Makka be jangi be yara haaje do jantide bu makka do mikuru kaindu. Hono fugo hasngene mudo mede hokkabe.
Wakat jono kay jeunesse Mali o na felliti daranade jango makko bangal dabreji jande e kanye e bul golle.
Bor le fuddore jonne de fa yottade timmodi mudon don kaltidal hakkune bibbe malingal e yewtereji kay ngadino do imadaraji yewtinobe himbe don e artiste
e mbiyam funde dum fuddata le no ko wande Ousmane Niali Buli don kambe yimobe kanye fa yotto womobe iwrube le jalli ni habe fa yotto fulbe kanye bamaraabe fa yotto koyro borobe e bobobe fu kolliti ton jimi mudon kanye fa yotto jabbe mudon fina tawa
idin way wadde du fa jam e deejere hakkilu baltingo hebe hakkune bibbe leydi kede ko ummature gon e comité pilotage o mon du ministère qui de promotion de la femme wi du facitak mombo de samaseku
la culture
natawa du aslumede den namba na prade don no février yalla inde kul taw mo ngeli holtinde jamara nda ko woni ele finata jimede kala ngeli dimal dun haani jidi hore mudo le kabar mu du wabla tar sababu bang goto hawrutinde yimbe sabde devrol sabido dun gondal ngeli dimal fuf haani yidi hore mudo le kodo kabar o fayso tawi gaci piadi di jedaka esima noto sababu fama ko heewi dum micintite don no kulentereji kewdi noto sababu dum beedude gilli hakune meden ultinde wiren jogi jawdi modo dum bawi notoradi sanne kino don no dum haneri fuf
baru e ndiaran jenne halde hala targul miside mawde jenne
non wori be kolliti wiide jango so lando jabinde misinde hani meled le o don nokku Ousmane Niali Buli hollitine sukab jokolbe wombe tom er gonte wadde imadraji lope de kay puddi bannede bangi misinde jarfaabe golla o do golle miside
kanko no dirtedo Mahamman Saro suko jokolle ardoto sey mani holliti en golleji di hono jarata nelal meden yaade jenne daraman may gal
on a pris des banco on a mis dans
lope de mi bammi min jilli e ko hani jilli dede mudum fu mi gatti le luggere balde sappo e joyi yalla el keba tukkude kabe fewde e golle tarugol miside de kenata lope de ka ana tikki san faiso kam wari de jorata ko tagal balde sappo e joyi ko lope de wadi tawi ana iri ko chaahi be ngeengi bammi anniya jomka wi tarugol miside de sappo e didi lewru me sappo e go o lewru me ndu de fu haurti to gonda fu arnana urgol lope de
ko tu sens l'odeur même
baro yowndirde juude mudon nan do hore mudon an hada le jalliñ kewdi alandini dun
midani dun sanne Ousmane Niali Buli hollitindi du dum hollata tagumasi lobode
to burem to non dum hollita wedon le e region gawa fu suka bon ko buri waddi dun wiya dun wana tagu lobbo kolliten wiide jiba cendo kanko o inde ande to burem to
ce geste en tant que tel
wonare juude mudum abada wo yonki holititta so anani jom ko metti mayde kasara do lawol kany ko nande mudum golle ma arandere jom ngatta ni woni ronade juude mada didi so pawado hore ma neddo fu njido dum fayso wala ko kaltanda dum ana andika ko kalneda ko wana hunde bende san fa dum fame tam ronawol juude mudum so fawado hore mudum kulle mettude tam dum holititta
nabata en kabaru jaharu caldi yontrende en putran di kabaruji halde hala ballon rewbe nyaloma sappo bo liggi en wadi lende yontere jabu sero gondon nabor
AS Etoile wakande hawno super lionde be kawi ben be gatti ben baddi joy ben kebi baddel gotil AS Real du hawi AS Ramaya watti ben baddi ne be kebi baddel gotil AS Mande wakande fruit nindo e Santoro UFC de wada yurme do fofewde mab watti be baddi jeegom be keba fi baddel gotil
sini en jalti tiagal leydi meden Ligue des Champions UEFA be final andama
bi Real Madrid kanye Dortmund kanye kebirta to final to Real kanyun yaltini Bayern Dortmund du yaltini Paris Saint-Germain
baro ajaram do kadude kabaruji di kikida ko
do ngarte haddude kikirande do kabaruji meden de ndesu kabe fadi be jafi no kono bandirno do e sedde yowtende ngara hawurtinde nokko no dite CICB tout so grain